godina borana magala ya ballotte arra sidan yukan soddun jababiya kuma la yukan mo shalaka jatani ali fojjetane ebbi fame baname hori ummataf motumman gumachen qarshi miliyone sadi olin ijarmi soddun kun jatani ali adole salama barak bakuda sagali sagaltani lama kenya nairobi tajjesame namni jatani ali ajjese agamat seyratti diyachu adabamun wan agamin jiru soddu arreed difa me kana dalchi sudan soran bulcha godina borana obbogu yogalgalo abba gada borana kura jar soddu bisejira gara sawatan sinnabar
yelan babaro tole nkum sanaga borani jilajira soddu jatani ali arreda ban kumala jatani ali kan shalaka jatani ali adar lubbu injira te namganna sorbata mi saddeeti gafni ganna kushantami tokko nairobi kenya tgalafatan abu yo borani jilajira kumjenne soddu naga ndabatani
magan davanne
jatani ali nairobi ti atnamo wanjalo jato kana atnamo andibo jatete jesani arambo soddu ulfinna ndabu fijirtani mire na mama mpakata
patelenga na tomi bitte ngiya na ga kinguya sena kabisa ti ngiya kumane romo kaba fibijiru kifinera nairobi ra akatu godinale olla godin gudi ta fi godin gudi balera godin borna ale ka bunda ra asibaye ti soddoni shalaka jatani ali bisa olle ko fami ti dawala ta mulla ti ka sature fi mulla ti ka sunan mo kanu go se mo tuma nan romia godin hanat sagale umbata santai ogelli isuriyo sa ero del kawasi fi bisa jira nagambura abang berbi sadi hermana umbata ti fi malla ko tuma ti oga amira hate ga jaram ta bu yana ragu ya baye se na ga be sa manoro mur se wale wale ta ma se na ga wal fude allah ti hundra wali khae ga ni ta dambe kuma ga kanya ni gota dacce ni borana he sabike ni gota ta romo akka jina ta de ru akka na ka ga kanya ni namota se na ya da tuda se no da gra ni hal mi ga kan he sat dire ni sa ni hunda ena motoro mo gidi farra sta gidda go passo gidda go parla lì di gibuchu dona bagada oromo sti giro ti da italia ra magali avello ti e bisne giba wali gala odi kumala ja tania li oggi che hunda il suo vatus e causa dallo che ma hunda ave gira ti dan gudda namo onne che non da che sta sintan in bucche fam e da va che gira dallo che ma si gira barate kutanno ulanan dandi samba lega si sani chimanna ke kufanida ani asira kawon
e bulchan an saje chun khawf khinnu khawuji ummata dursu ardalle tanab qalbi na khay sababu dadabe e qalbi na mamam fakat
si ga hanati miri ummat ayye baye kan jadi ummata gutto gutto wala ka wa khana mo bar not sena sira mal bar an najide fayl ista khayro dabre wali no dikaturan namaka sadi diban namaka matola ka dabasa wa ka bukararsa kirabani guddo dubbatani in tali sallen sangi ya sanyali akasma sali ma misa undi di fali erga gudda tam tam sada masali ye gamma ci gudda an kabu mati mati gamma de dira wanni guddan akiramal baranna wanje hafi agiru indi ko fasa barse ni di gudda jete arammo nami sinanam gudden fulay du dira wan kalbi matoro jabe taxawum len dagan tena kaso jokko kam kam ule da fuka dalla sani girali
gadan bultan gadan te sani sambir da barta dunya yu fakke ni sai isan sanyi ja tani ale ti jijira mamma kana walta da balatan wani san biya wa da galtan man
buddan sammu kai na durto wa da galle sala karra wa ngu warani ule da ki jiru wajir motum ma mani di motum ma hesat barata na kabarata jeta na jeta wari na o gakka ka kam sinnat awas kan ta jadiri wada hen akaron sunu wali galle sala kan gire no fiti fingirane ofer rabay sabaf girate wari gamle nulen o fingirachu o fiyadu ifne fula giru tawas hen arta tani bi qaso yero ngafa tasu ho eta tunde hen yor kol gaba me de chokam tabla mi jalalan qabacha tu de sala kan barno tagra tiye hata de chakure fula de intivat na kafeli gari tahatu ana nulen fula giru tablami ga besanne ba ga dar bisan mukta jiran prezanti motumana noromia prezanti shegundes abisa dams isas dala satre ana bu man noromo ko kesumone olano bu fani jiran ni ogal toti ogelli asturan pula jiru tagale ummat khaina kani ko fi fa sirra bani ummat afak jiran wada prezanti ummat inne dan san gudda fudhatee erga dhaqaa dabre maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballoot man jireenyaallee armatti fuusummata hin dabalaan akka gaarreefi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle jaalalli inni uummataa qabnullee uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun jireenyi isaa uummataa kennullee uummataaf kennu qaabsa uummati oromoo warreen nu jiramu sittiilee ollaa keenya jabeeffanne akkasii akka hojjannuudha irraa biraan.
Mootummaa dabreetti nam kan galaafatee jenne namichi jecha kanaan shakkan wanni mootummaa naaraa'e kun wanni isin irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkanii kenne tanaan seeraan gaafatan jedhan fa yookaan wanni nam irratti wal dubbattu faan jirti.
Egaas mootummaa goota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii kan mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoomas Oromoo gufachiisa ture. Baay'ee irratti hojjatee fi olaantummaan seeraa akka hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkasii irratti raawwatan, hojjatan, miidhaa saba hin raggaa turan, lubbuu namoota hedduu galaafatan, aasaa fi uummataatiin mootummaan akka hojjatu duraanu kan beekamu ammallee kan alde bakke. Fanni beekamus harka sunti kaanii gocha kan raawwatu dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warri suniif gaddaa fuula jiranitti uummata Oromoo bal'aafamoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsee halkanii guyyaatti cicceen hojjata. Aasaa fi isaa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galee jirra. Warri lubbuu nama galaafatillee yoo yeroof daatillee bakki inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja. Kuni gatumsa uummata bal'aa feessi jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloo galateeffadha. Amma immoo Abba Gadaa Booranaa Furajaar Soddaba. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gama dhiibaniitti taattee ardaa oofii jirti. Isaanidhaas hin beekne fi sirna gallee Booranaa dhiyaatu. Abbootiin Gadaa Agi Jilimti dhatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira dhiyaatu. Kanaaf irrallee godaananii tilliiban jiran Abba Gadaa guddoo si galateeffadha jabaaf jennee namni akka jaatanii alii kun isi jabaan hin dhalate moo baraa jabaa dhala moo jabaanuu barsiisa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata abjaatanii namni duuba booran qofa dun ta'in Itoophiyaa ta'ee jirtu faayyuu fakkeen ta'ee ittiin walitti qabee bulchaa ture barisa sunitti Oromoo booran haguugii gabra harki waliin jirtallee walitti qabee namni jabeenyi isaa waan guddoon himan.
Dansa isaan Oromoota biyyiitti buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii ilaalleen kanuma keessa baasu. Akkam Abba Gadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male.
Namni biyyuu deemu duuba qajeelumaan gosa dur deemu malee aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaatti qajeelumaa fi aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akka kun namni biyyi dur deemu ilaalcha walqixxummaa qabaatee akkasii walakaa kun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nam bulchuu malanidha. Achirree jira kan akkanaa duuba silaa fakkeenyi walakaa sun fudhatanii gosa.
Bagada Booranaa Furaa Jaarsoo arda ofii jira. Ardaan ofii nam lafa hin beekne garna gallee Booranaa dhiyaatte sooddu jaatanii alii irratti nami dubbife Laayifan Legasii of Booranaa Isteetsmaan jaatanii alii jedhee seenaa jabaaf jenne jaatanii alii jedhee nami barreesse Abtaadii Liibanii fi keessummootii hedduullee nutti dhufanii nami barreessu dubbisuu feetan seenaan jaatanii alii guddinni achirra jira. Nagaan bulla ansoraa lafeeti.